njagala lwaki tongamba nga wankowa lwaki tombwira njulirira okuba omuwulu n'obuvumbo bumpeze mulava makakunyirira ne mugegomba abantu batudde ku nkato batudde ku lubabu abalaba mukazi wange toyinza buteegomba kyekito ekinyirira okufa effiga alina kyekisanira mu maka naye ekiri mu kamwa ke kikira paasi eyoja sika bulungi omumwako nkukooye mubiri ne guyika luno lusuku kamubere ku mmere mulya kusooza tumukazi yannemesa buno butono buva kwekyo ng'ejjira wanga ndi mukubumwa yali badde omuyombi n'ebbuba alina lingi abubira ebitasaana z'omukazi yannemesa olaba bubira n'enkoko ze yantabula embuzi azikuba mayinja alabezeeyagala tuswala emikwano yaginnemesa buli gwalaba nkwanira bakazi bali buba tonsobola lwaki tonkumba nga tonsobola lwaki tonkwira nze mpoba ndininja muno nze nkupenga sibyampaka kyotosobola okija sibyampaka tosobola okisuula sika bulungi omumwako nkukooye kyayagala bannange simujuza simulaganga ku mukazi yenna nti oba kyekinvuna ezo ŋŋambo z'oyagala teryakwagaliza obe bulungi balimala kukusuula n'omanya abo oba oyita nabo oyize n'obuzezeze mukazi wange tewali tolinabo lulala nakusanga ku mmingi ogifuwa okufa obufu zebe tebinsobola ŋŋambye tebimpangula nsobolwa mpisa nakwagalana byebimpangula zekirabyo kyoyagala mukazi wange mazima ekinvuna wali oyagala kunteeka mu cyuba bwe nalema kyekinvumya anti kyemwagala oyagala obaawo nga gunvuga nga nze soogera bangi bemwagala nyingira na nkoko kumi na bbiri olwotwebise nze mpowa ndininja muno nze nkupenga sibyampaka kyotosobola okija sibyampaka kyotosobola okisuula sika bulungi omumwako nkukooye yagala mukazi wange mu butuufu kimbula buyomba ne kuddamu mbulunkuvumye n'otabuka buyomba n'ensirika nalw'olubeera lutalo wakiri tontuula ku mutwe ofu kuseka olunda batubanga bayombe emikolo wajine mesa bulifuna ngopanira bakazi emikolo wajine mesa bulisa wanetuswala rumu waswaza swaza tugeze kumukolo gwali bambaka nza kalabalaba womugole emikolo jigenda bulungi wagenda kujja ekiwala ekyali kimanyi kireta kitabu kitamidde omwenge ekinywegedde nokozi olaba ngenda okutunulako wenoswakidde ngo tokyalabwa ngenda okutunulako wenoswakidde ngo tokyalabwa nayagala mbulire wansi nga nti nkimanyi bwotowemuka nawulira luyi olwambika omukazi njagala mbatawule nangoma mbiddaawo twebirize ezibadde emmeeza ez'abagole gy'emigo gye tulwanya abagole tugwira bagwire labafa bwe tuwemuka ebbuba tetuganyirirwa likolere we lisaana birooto kya buswala obeera mwavu wa mpisa yiga okugumiikiriza okugumiikiriza owangula bingi teryakola ebituukiridde mwana watu ebyo by'oyagala nawe olina by'omukola muno by'atayagala okimanyi nze mpowa dininja muno nze nkupenga sibyampaka bw'oba tonsobola kyotosobola okirya lwaki tombwira sibyampaka nga tonsobola kyotosobola okisuula lwaki tompoyesa sikaabuli saawa n'omvuma omumwako nange bintamye sikabuli kadde nonkedde omumwako binsembye sikabuli omumwako golukadde omumwako egambye tomaala ndesa sikabuli